Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era so bwetaaga obw'okunyweza ebyenjigiriza eby'eggwanga okuyita mu kwesigama ku bwino anoonyerezeddwako obulungi. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza atwala eby'okusoma mu primary Dr. Joyce Moriff Kaduki ategeeza nti kati ebisalibwawo mu kitongole ky'ebyenjigiriza tebisobola kwesigama ku kuteebereza yadde ku ebyo ebizze bikola mu mirembe egiyise, wabula okulungamizibwa bwino omukakafu era eyeesigika abanoonyerezeddwako obulungi. Kaduki ategeeza nti minisitule y'ebyenjigiriza neetegefu okubaga enkola ezisingako obulungi zitambulizibweko emirimu olw'okuleetawo enkyukakyuka ezeetaagisa mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Kaduki agasseeko nti okuŋŋaanya bwino nga yeyeesigamwako okuvaawo ebisalibwawo kyankizo mu kuteekerateekera ebyenjigiriza by'eggwanga ku mitendera egy'enjawulo. Abadde mu nsinkano wakati mu kugalawo pulojekiti ya Strengthening and Enhancing Education Data Systems Project ng'awadde ku Golden Tulip Hotel mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala.